job.
Si kote mumwone, mumjue hani. Maswali yapungue, kiboko yangu nani. Waziwazi sina, nae ovu hana. Namtaja na jina, mwache kulizana. Nimechoka kuficha, leo na mposti. 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 Siofi, nishamtuliza kwa penzi. Bora mumjue niwe free, mana kumchiti siwezi. Mi ndio kiboko yake, na mkonja roho yake. Ye ndio kiboko yangu, fundi wa raha zangu.
Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti.
Nimechoka kumficha, nimechoka kujificha. Nimechoka kumficha na mafilter. Sema mami, wataka nini? Itisha hane, ulambe ya shale. Ejeni kikutoa, hautanitolea. Ejeni kikutoa, sita kupoteza. Pendo barabara na kanyaga pore pore. Moyoni weni best na endeshe taratibu. Kuda zabibu, maselo pate ya ibu. Je, nita posti, wow. Na posti, je, oi, eni te posti. Cheni kikutoa, hautanitolea. Cheni kikutoa, sita kupoteza.
Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti.
Alright, there you have it. That's a video for namposti. Una post mtu wako umempost. Na kama ja kupost unafanyaje?
Jipost.
Ah.
Yeah. Jipost. Kesti badai.
Alright, there you have it. We hope that you've enjoyed the video. So kindly subscribe to this channel. Number two, buy the tickets. We are doing the tour around... Unanishika, unanichanganya.
Let's move on.
Wata kunini, unanikonfi. So buy the tickets, buy the tickets. We are coming around the country, tunakuja na baby.
Yes.
Tunakuja with a comedy show, Obina show live, weekly show, Umbea inaletwa live. Mm. Tunakuja kwa mtaenyu. Nunua ticket, ingia wapi?
Madfan.
Madfan.com.
Utapata sura yangu na baby. Ukifika hapo, finya ingia kwa counties.
Yes.
Utapata Narok, Nakuru.
There you have it.
Wapi. Yep. Ingia kama uko Nakuru.
Yep.
Then, iko sasa kwa pesa. Nende kwa mpesa, eka pin.
Yeah. Yeah, changua ticket yako. Come through, let's have a good time. We're coming around the country. We are also going all the way to Australia. We're going to the UK. We're going to Gulf. We're going to US. Watu nyako hizo ma sector, reach out to us.
Yes.
The email is tvobina@gmail.com so that we na pangaje namna this, namna that. In the meantime, nimechoka kumficha. Leo na mpostiwa.
Oh, leo nimepostiwa. Leo nimepostiwa.
Okay, join the challenge. Iko kwenye TikTok.
Yes.
Endu post mtu wako. Fanya na mtu wako.
Na kama una mtu post wenyewe, ajue mko wangapi kwa laini.
Kuwake. Weka mtu wenyewe, moto yuwake.
Wakutoka, atoke, we baki kwa laini, mpost.
Venye umefaa hivi, una round off. Kelele to the nearest.
Sinasema tu mpost, hata kama ni wenyewe.
Aongea na English.
Post that man, that married man. Post him. Post him.
See you on the next one. See you on the next one. We out.
Bye.